baby, baby, you love me, baby, baby, ee love lo ante chuddam raavammo.
Baby, baby.